Sing it, a boy from the ghetto. Hata sura ukikunja, naona tabasamu tu. Usijinipunja, nikakosa utamu. Kwanza machoni niangalie, mana kana fana na gana mie. Mwuzet na mpenda somebody, na mtaka somebody. Penzi la wakamuliza, uliza kama ya motuliza, poleza papa 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 papa. Motuliza, penzi la wakamuliza, peda peda suki tuliza, poleza papa 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 papa. Umenitega mazima, nikikuwaza kwa kina, nagunua yoma everything. Na umenipa heshima, nikikuona na shiba. A girl you already know, unja tucheze usiku mzima. Yeah, mweze unampenda somebody, na mtaka somebody, na waza kienda mbali. Nini taunia, na mpenda somebody. Penzi la wakamuliza, uliza kama ya motuliza, poleza papa 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 papa. Motuliza, penzi la wakamuliza, peda peda suki tuliza, poleza papa 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 papa. Ndodo doso, churu, hola. Sing it, a boy from the ghetto.